UK vibes. Shoni Miki, aka Trick Taggers in the building. Here we go.
Zlouder.com.
Ukanipeza jeni baza niga osa none lamo. Kozi vesi nifuna nivaku titi diemo. So niweking a hadi mpaka nikachitike. Ye nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Nina mind ya makwacha makwacha. Nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Nijopa paka kwacha maweki sini sanka. Ningena ili yonse nanguyo pianga panja. Situ ikapena nipita mona sampo. Nibunka na magais bate ya pona gambo. Life ni yokosa nisemu na mujango. Never give up unkale example. Mane nili hash, nisemu chena lambo. Mantendi zikange, magelo ba mabwela. Pati siva ziva na kweneza chokela. No masovela inezanga sinzi mwela. No peni, no gengi, sojonse nikagon. Nipiti samo peni. Ukukani pesa cheni baza niga osa none lamo. Kozi vesi nifuna nivaku titi diemo. So niweking a hadi mpaka nikachitike. Ye nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Nina mind ya makwacha makwacha. Nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Kukacha chekuseni niga nipushing a hustle. Noti vaka taso futi noti vaulazo. No time vama drama magelo kuwai. Nifuna mastata nikagule kwa jagu. Fokasi kumawek singe na modu wa die. Chosapo na jipale paka ukavaleta. Elo kunidiela nzanga mbomo kudiesa mchanga. So niweking a hadi vaka kambe nina panda. Ichinchama yo na mafela pass pretty. Veneva pepeka cheke kwa tichi velo musriti. Izi my god ni funke nkoni paja. Ntine cheto piki ni kadiela katapa. Ukani pesa cheni baza niga osa none lamo. Kozi vesi nifuna nivaku titi diemo. So niweking a hadi mpaka nikachitike. Ye nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Nina mind ya makwacha makwacha. Nifaka nzelu pa makwacha makwacha. Yeah.
Exclusive to ZLouder.com.